Platinum World.
Yeah, yeah. Big up all my fans. Dr. Vals, it's a building. Is not in a building. What's up, man?
Disability is not in a building. Natamba omuziki ni kuba with ability. Kubanga na basubizo wimbo buri quality. Teri mlala ina gati capability.
Disability is not in a building. Mkwano omuziki no kuba with ability. Atena malavoga panga anytime. Jagara wewe kaina capability.
Obule masute sobola. Mkwano omuziki ni kuba with ability. Kubanga na kusubizo wimbo buri quality. Teri mlala ina gati
Obule masivu tesobola mukwano omuziki no gukuba with ability. Atena malavoga mpanga with energy. Nye ndio wenko ina capability.
Disability is not the inability. Natamba omuziki ni kuba with ability. Kubanga na basubizo wimbo buri quality. Teri mlala ina gati capability.
Disability is not the inability. Mukwano omuziki no gukuba with ability. Atena malavoga mpanga anytime.
Some people say that I'm hideous because of my blindness. I feel very hopeless and I feel losing my confidence.
In my eyes look gorgeous in spite of your blindness. I'll give you love with tenderness and get back that confidence.
Banji bagambo I'm hideous because of my blindness. Nange mpuri and very hopeless. My confidence.
In my eyes look gorgeous in spite of your blindness. Takuwa mkwano gulikangas. Aona damo fune that confidence.
Disability is not the inability. Natamba omziki ni kuba with ability. Kubanga na basubizo wimbo buri quality. Teri mlala ina gati capability.
Disability is not the inability. Mkwano omziki no kuba with ability. Atena malavoga mpanga anytime. Jagara wewe kaina capability.
Kuban queen emperor and spiria. Chivanta queen emperor and inferia. Nomusawo yangamba muni na malaria. Na echari wange ponyan in Syria. Kutuare nyachera in my area. Wogana mkwedo go let Nigeria. Hanemuni ya fe ere musiria. Kameo Uganda nga tuti mshosho media.
Nange mbali na waifu so spiria. Wesiba na waifu so inferia. Nomusawo yangambe muni na malaria. Echari wange ponyan in Syria. Tuare nkunga mo in my area. Wogana kuwedo gwerie ti Nigeria. Hanemuni ya fe evere msiria. Komewe Uganda nga tuliku social media.
Disability is not the inability. Natamba omziki ni kuba with ability. Kubanga na basubizo wimbo buri quality. Teri mlala ina gati capability.
Disability is not the inability. Mukwano omziki no kuba with ability. Atena malavoga mpanga anytime. Jagara wewe kaina capability.
Obule masute sobola mukwano omuziki ni kuba with ability. Kubanga na kusubizo wimbo buri quality. Teri mlala ina gati capability.
Obule masute sobola mukwano omuziki no gukuba with ability. Atena malavoga mpanga with energy. Nye ndio wenko ina capability.